Rotlabona palo yale zazila morena, mo di buken zaha Johani, chapter four, verse 1 to 26. Jesu fasi di beng zaha Jacobe kwa Samaria. Irile morena ale moka kore ba farasei ba utulo kuti Jesu udira ba ruta wale banti, ibilo ukolobeza bukulu ku Johani. Lefa Jesu ka esi ana asa kolobezi, me ile ba ruta bakhawe. Atloga mo Judea a boela kwa Galilea mme o ne a tshwanetse go ralala Samaria. Jaanong a fitlha kwa motse mongwe wa Samaria o bidiwang Segare, gaufi le tshimo e Jakobe a e fileng Josefa morwarrao. Foo ga bo go le sediba sa ga Jakobe. Jaanong ya re ka Jesu a lapisitswe ke leeto a nna fa sedibeng. E ne e le ka nako ya motshegare. Gatla mosadi wa Samaria go gametse. Jesu a mo raya a re, mphe ke nwe, gonne baruta ba gagwe ba ne ba ile kwa motseng go reka dijo. Jaanong mosadi wa mosamaria a mo raya a re, wena yo e leng mojuta, o ka kopa jang metsi mo go nna ke le mosadi wa mosamaria. A re yalo ka gonne bajuta ba ne ba sa tsalane le basamaria. Jesu a mo araba a re, fa o ka be o itse neo ya Modimo le gore ke mang yo go rayang a re mphe ke nwe, ke wena o ka bong o mo kopile mme a ka bo a go naya metsi a phelang. Mosadi a mo raya a re, morena ga o na segelelo mme sediba se se boteng, metsi a phelang o ka tsaya kae? A o mogolo gore raetso Jakobo yo re neileng sediba se, yo o neng a nwa mo go sona ka esi le bo morarrao le diruiwa tsa gagwe. Jesu a mo fetola a re, mongwe le mongwe yo o nwang metsi a o tla nyorwa gape, mme yo ka nwang metsi a nna ke tla mo nayang ga ka ke a tlhola a nyorwa ka bosakutlong, mme metsi a ke tla mo naya a tla nna motswedi mo go ena yo o elelang go isa bophelong jo bosakutlong. Mosadi a mo raya a re, morena a komphe metsi ao gore ke se tlhole ke nyorwa, le seng go tla kwano gago. Jesu a mo raya a re, ya o bitse monna wa gago o tle le ene kwano. Mosadi a fetola a re, ga ke na monna. Jesu a mo raya a re, o buile sentle fa o re ga ona monna, gonne ke banna ba batlhano ba ba neng ba go nyala, mme yo o nang naye ka jeko ga se monna wa gago. Mo o buile nnete. Mosadi a mo raya a re, morena ke lemoga gore o moporofeta. Borraetso ba ne ba obamela mo thabeng e, mme lona lo a re Jerusalema ke felo kgosi fa go tshwanetseng go omela teng. Jesu a mo raya a re, mosadi o ntumele, nako e tla e lo sikitlang lo obamela rara ka yona mo thabeng e, le fa e le kwa Jerusalema lona le obamela se lo sa se itseng, rona re obamela se re itseng gonne pholoso e tswa mo bajuteng. Mme nako e tla tla le jaanong e setse e tsile e baobamedi ba nnete ba tla obamelang rara ka yona ka mowa le ka boammaaruri, gonne rara o batla baobamedi ba ba ntseng jalo. Modimo ke mowa, mme ba ba o ba obamelang ba tshwanetse go obamelwa ka mowa le ka boammaaruri. Mosadi a mo raya a re, ke a itse gore Mesia yo bidiwang Kereste o etla. E tla re a sena go tla, a re bolelela dilo tsotlhe. Jesu a mo raya a re, ke nna yo buang, ke ena yo buang nao. Le ke lefoko la morena ga le nne mo dipelong tsa rona go ya bosa khuteng. Amen.
Ukuba ukuthanda uNkulunkulu,
go rata Modimo,
nokuze sithanda abantu,
le gore re rate ba bangwe,
kukhona imandate esinikwa izwi likaNkulunkulu,
go na le mo re fiwang teng ke lentswe la Modimo,
ukuthi si reconcile nonkulunkulu
gore re kopane le modimo
siphinde si reconcile nabantu
re biwe gape re kopane le batho
ithike lento
iri jalo ntho e
masibe ngabakhi bama bridges
are neba agi ba di bridge
sibambisane nonkulunkulu
re tshwaregarisane le modimo
uma unkulunkulu ezama ukuphilisa ilizwe
ha murimo alika go phidisa lefatshe
ke skating se ntombazane ncane
nako ye mo rutini sentsane le kharebe
bezithi insizwa ngasekhaya
borre kampo basimanyana ko gae
uma ngabe ipesiwa
ha ne abata go go leka or go itika
mabefuno go sibika tsina
a leka go ipa bontle mo go tsa marato ba ka ba she ba tini ba ba thupa ha tsini ke se ore a go bele mula fatshe
inga go manga be bo
ere ha go bona
ukuthi ka hleka hlu yamthanda
gore ka nnete ka nnete le wena wa morata
kha o suswele nje indlela yokumtshela ukuthi hayi sengiyakuthanda akubekela umu nduku phansi
akubele yona thupa ye ufathi
noma kudwebela umuqe emhlabathini
kambe aholathi akubele mula
athumoke weqa lo muqe
ari hawu kathula hawa
usuyangithanda
gore a gore wa nthata
noma moke weqa le nduku
le hawu kathula hawa
usuyangithanda
wa nrata ka nnete
angithi vele usuyashanga phakathi
akere ka gore o setse o tshala
kanje usuyanqene kumtshela uthi ungabusaqhubeka nokungeshela
ne o sentse no tshaba gore ake ka o ka tswella ka
so kulula mekudwebela umuqa phansi
ire hawu bethi thupa fatshe
and uzoweqa ke le muqa
o tlo tlola le nnete
usiyazi ke impendulo yakho ukuthi thini
o setse a itsile karabo ya gago gore
someone serious sikhuluma ngayo Isamon series esikuyo
series ya gorera ere le mmogo
yona What's your story?
Ere story sa gago sereng
ka popa. Ne team ya mhlanje.
Team or motlhodi tsere wa go
building relational bridges.
Ya re if di relations.
Ifuna bantu.
E batla batho.
Okuzothi kukhona into phambi kwabe ba dividedayo.
Ere gona le seo se se ba khaoganya.
But I'm going to cross this.
Are ke tla setlola seo.
Umyale zwana mhlanje.
Molaitsa wa gompieno
ifuna bantu
e batla batho
ezo thi language
iri halulimi
iyenza bangazwisisana
ba ira gore ba seke ba utlwana
I am going to cross this barrier called e language
ari kitlo go itlola mola o re
i message ya namhlanje
molaitsa wa gompieno
ithika bantu
ithoka batho
abazo thi bazazi ukuthi ba ne into zonke
iri ha ba itse gore bana le tsotlhe
aba ba kopana na bantu ba phuwa
aba itse go kopana le ba ba senang sepe ari motho
mina ke cross a le barrier
kitlo go ifita
I message namhlanje
molaetsa wa gompieno e batla
batho abaso tibesa ukuthi mina ndi umzulu
a itse gore yena ke umzulu
a tshwata le beria yokuba ngumpedi
are impati mola wa go nna mopedi kitlo go itlola gompieno
kamanye maswi
kamantsu ya mama
message namhlanje
molaetsa wa gompieno
ifuna siphume ngala mnyango
e batla ha re tswa ka munyako ole
se buso kuthi
o re botsa gore
ubani lo muntu
ke mang motho
yo ke ga funa cross angegene
o ke se batla go tlola go go yene
What am I going to do?
Ke tlile go dira eng?
Go thinga ke bridge.
Gore bridge e agilweng eo.
Go se go fika kwa motho.
Ke go fitla kwa motho nyole.
Otherwise, our time together.
Nako ya rona rohle.
Will be a waste.
E tla be ile tshenyo ya nako.
If ever go le message.
Ha ile gore mo molaitseng o.
Mina nawe sizo phumala.
Na lo wena re tlile go tswa fa.
Singa yenza ngi decision.
Re sa yetsa re sa tshwetso
engenga mfuu
ya gore motho o ke sa mmatleng
engenge zwane naye
motho o ke sa utlwane le yena
ke so la kanjani e bridge
ke tlo go aga ya lorako le
e so kwentse go thinge o fika ke
le gore ke tle ke fithe kwa go yena
mase na kwentse anga lokho masiphumala
ga re sa gwetse ha re fitswa
mo so be simoshe 2 hours where to mahala
re ka be re sentse di ura tse pedi tse re dutseng fa ka tsone
go John chapter 4
go Johanne wa bo 4
uJesu nabafundi bakhe
ndimo ona le baba
basendleleni
bamotsileng
eya eGalili
eyangxaleleya
kodwa bahamba bayodabule eSamaria
baya kufita ko Samaria
amaJews
maJuda
ayengawafuna maSamaria
bane basabathe maSamaria
angazomuke wamuzwa mamusibambatho umuntu ongumzulu
a utswe muruti ha itswe ra utlwa wa utlwa ha futa mogare ga
batswana
Bazulu bar kaba ba tle batswana.
Angazi nomuke wa muzwa nomsuthu.
A utsukila utlwa mosuthu.
Ethi yey angiwa funa mazu.
Ari bona ke ari ga ke batle mazu.
Ama Juda.
Ma Juda.
They hated ama Samaria.
Ne ba tloile ma Samaria ka tsela
yeo. Go Jesu me hamba nabo.
Impa ha murana Jesu wa tsama le bona. O esa gore.
Ba tabule Samaria.
Ba fite gareng ga Samaria.
Ba tabule ma Samaria.
Ba fite gareng ga ma Samaria.
Ama Juda,
ma Juda,
aye avoid a contact na ma Samaria.
Ne ba ka ketsela engwe le engwe ne ba hlola gore ba ska ba
ka ma Samaria.
Ke ka mo.
Ama Juda,
ma Juda.
They were prepared.
Ba ne ba ikemiseditse
to travel twice a distance.
Gore ba tselotelo gwa bedi go fitisa.
Just so that they avoid ma Samaria.
Gore ba ska ba kopana le ma Samaria.
Ngiyayazi ke lento yokuzonda umuntu.
Muruti wa yitsi so sa go tlhwa motho.
Yazi mo zonda umuntu.
Ha u tlhoile motho.
Motho a phuma la emnyango.
Ere ha u rwatswa ka monyakole.
Uqonde uke sangweni.
O batla go ya go khoronyengwe.
Mo mbone qala.
Ere ha tlhagella ka fale.
Uya buya.
Wa buwa.
Ungene hall.
O go tsena ka holo.
Uyo jikala sengale.
O go tswa ka khore ko morago
kwa. You walk twice a distance.
O tsamaya lweto
ka be. Ungase siwe hi panoyi.
O ka rusi.
Because you avoid muntu nga mfuni.
Muruti aka siwe ke sefofane go rela a boe ka motho
mbatleng. It becomes a duty. It becomes a very heavy responsibility.
Ba ka inna bo ile mo bo kitikiti mo go wena.
O ita kanja.
Ka go nna o batla go itsoro ka mo wena ya motho.
Ama Juda.
Ke tsela yo ma Juda. Le ba sa batle ma Samaria ka gona.
To walk twice a distance.
Ne ba ikemiseditse go tsamaya gabedi ga lweto lo.
Ba tsuka aphi le nzondo ya ma Juda na ma Samaria.
Tlo le tlo le la ma Juda le ma Samaria le tswa kae?
Ama Assyria.
Ma Assyria
avumela bantu abange wona ma Juda.
Ba ne ba dumeletse batho ba ise ma Juda.
Ukuthi azohlala ku area yawo.
Gore batle go dula mo tulong ya bone.
Asuka na bantu abange wona ma Juda.
Ba tse batho ba ise ma Juda.
Ba bana ma relationships na bantu abanga ma Juda.
Ba ne li kamano le ba Juda.
Ba bantu ama Juda na bantu abange wona ma Juda ba shata na ndawo.
Ba kopanya banya disa batho ba ise ba
mo tulong. Ba sala bantu.
Ba siye bana.
Bazala bantwa.
Batsalele bana.
Abantwana bazalwe yilezi ingcenye zombili.
Bana ba ba setswe nkimitse mbedi ewa.
Babizwa ngokuthi o second class.
Bane ba betselwa kotse kotlase.
Lento into ye testament endala.
Ke mogologano nya
ka. Bazoti bana kwi testament endla.
Ba kopane ko khalonye ewe.
Angazi nomuke wangezwana yini no cousin wakho. Kodwa into enibangayo no cousin wakho
lilwe lintsala marintele yela
oh mama benu besaphila
inile itswe
ngiba oh mama sebashona
maka setsimba fitile mo lefatseni le kwa
kwa continues
mare sentsa ni itswela
so ama Juda wona
ma Juda
hi beef ya dala
nto yeo ya khale
ya tomkhulu babo
nto ya bana ba kholo ba sadi ba kholo ba bone ba sentsa ne ba yelo le gompieno
so kukula ma conditions
kone gona le di conditions
a Jesu hamba na ma Juda
ha murena tsa maya le ma Juda
e dabula phakathe Samaria
a fita gareng ga Samaria
e dabula phakathe Samaria
a gaula gareng ga Samaria
ngamanya mazwe itland
ka mantswa mangwe
ngamapha ma obstacles akona
ere ke ntse se go thibelang se se leng teng
exactly ngamapha ma obstacles akona
ke ntse se le go thibelang tse di leng teng
enzo uthi wena ungazwani no mamuhela
ire gore o ska utlwana le mehedza
ungazwani no sis africa
ire gore o ska utlwana le me africa
ungazwani no mamu violet
ire gore o ska utlwana le me violet
masphuma namhlanje
ha re tswa gompieno
phumwa didlizila ma obstacles
o be u di thubile dithekano tseo sa ditseng
tseo obstacles wonke suki
tsohle u budi ntshitse motsegeng
ungazi tholi u travel twice the distance
u sei phithela o tsamaya lo eto gabedi
because you avoid u bona ma pass
ela gore o ska kopana le mme
ungaphumi ngala mnyango
ska tswa ka monyako ole
ama obstacles singaphedlisana
ka tshohletse di go thibelana
if kukuthi awukazi umtshele
ha o sa itse go mulela
ya go mama habane
ya go mema habane
mama habane mama habane ndithanda nge into wayithetha
uri mema habane ha ke rata so se buile
athu mama habane kwena my apologies I didn't mean to hurt you
a go arabe mema habane are ke kopa o intshwarele ne ke sa ikeletsa go fihla botlhoko
bitsela matsha sendlele nazo senza singambone nkulunkulu
ke yone tle irang go re tsamae mmogo le modimo.
And so, pakati ka Jesu na ma Samaria, na le nkosikazi ya se Samaria.
Mocharenka Jesu le musadiwa Samaria.
Kuna ma dividing lines.
Kona letse odi bakhao kanyang.
U Jesu ngumjuda.
Jesu kimujuda.
Lonkosikazi ngumSamaria.
Mewo kimuSamaria.
U Jesu ngumuntu esilisa.
Jesu kimuthwa munna.
Ngumuntu esifazane.
Mama kimuthwa musadi.
Njengomuntu esilisa.
Chaka muthwa munna.
U Jesu ukwi position ye advantage.
Jesu unale advantage.
Kodwa njengomuntu onxaniwe.
Yaka muthu o unyorilwe.
He is in a disadvantage.
Usetse ali mo disadvantaging.
Beka lezi inhlobo zabantu ezuthu.
How di bea mopele ga bone dilipedi di tsana tsa bone.
Kulesi ntse ku social media khona into e trendaya.
Social media malatsi a ina le se o dietsang.
Kuthiwa sisisma. Yini into ejabulelayo ngomshado ubungena i degree.
Bare mam tla ba she yini into e ratang how o sina le yona
e. Ki trend e khona ku social media.
Ki trend e leng gore ya tsama ya mo social media.
Kuthiwa ni business fundekela ngemshado nawo na ma degree.
Hate o re bulela ka lenyalo mara ha ona dithutego.
Ba faka majazi a bona ma degree athu muntu ngi right ngi na degree sala no mshado wako.
Ba re ke ke rutegile sala le mo lenyalo la
gago ke la dithutego. Ke Jesu na le nkosikazi.
Mo gareng ga Jesu le mosadi.
Ona no mshado.
Ona le lenyalo.
Ka ka na degree.
Ka mpa ha ona dithutego.
Ha
ona le dithutego.
Ka shatile.
Go to ha nyalo.
And Jesus brings together these things.
Mo Jesu wa dikopanya.
U Jesu indoda.
Jesu ke monna.
Ke amsebenzele kuba indoda.
Wa merekela go nna monna.
Kwa tunxaniwe.
Mari o nyorile.
O tinga mantsi ke lo wesifase.
O tlhoka metsi go mosadi.
No manti nga into endi hiyo.
Ya ka nna ntwe o nyo. Kwa
tikoni tangi funa yo kuwe.
Mari teng ntwe ke
ba. No manga ile to hiyo nawe.
Kore ntwe na yo.
Ke ntwe funa yo kimi.
E teng o e batla go
nna. Jesus builds a bridge.
Ke ka mo modimo a dikopanyang.
I need something from you.
Kore ke tlhoka sengwe go wena.
You need something from me.
O tlhoka sengwe go nna.
That's the message for today.
Ke molaetsa wa gompieno.
A ke bridge.
Aga molaengo.
Nga tsene go kulakha le bridge. Hamba kulona uyo fika lapha.
Tsamaya u fihle fale.
Enye ya gift uNkulunkulu angiphenayo.
Mpho e modimo a ifile mo ruti.
Mo u sitha sam.
Ha o le yone o ya mo ruti.
Angisone sitha sa. If you
are my enemy.
If you are my enemy.
Eh, yone o gape.
I'm not your enemy.
Asimu enemy ya gago.
Inda ba yakho le.
Ke ya gago eo.
That's gift uNkulunkulu angipha yona.
Ke mpho e modimo a ifileng mo ruti.
And so le nkosikazi thi ku Jesu. How dare you ask for water?
Ke ka mo mosadi wa Samaria ya botsa modimo gore ke ka jang o batla metsi go nna.
A
o itse gore nna le lona ga re fane metsi.
O tu Jesu.
O re Jesu.
Hey u kubebe was.
Ha o ne o itse.
If you knew.
Ha o ne o itse itse.
O buzocela manzi.
Go kopa metsi.
And mina mase ngikunika manzi.
Ha o tang kopa metsi nna ke a go
anaya. You will never come back to have water.
You will never come back.
Mina ngikunika manzi.
Na ke go fa metsi jaanong.
O sothe mo swaphuzile.
Ere ha wa nwele.
Nga phindu nxa.
O ka sitlolong yo rwa gape.
Let's pause. 2x2.
Are emisa re tsamaya ka bobedi ka bobedi.
Zeziphi lezinto leliphi elilitshe? What is the obstacle?
King lije leo king silo seo se se go dirang
enzima for you to clear.
Se se bokete go wena gore o se sutise.
Which obstacle?
King lije leo king seo se se leng teng.
Do you find challenging to clear?
Se we tlhelang gore se bokete gore o se sutise.
Xoxa nomakhelwane wakho.
Buisana le moagisani wa gago.
Boya boya, please come back. Please come back.
Kom terug.
And so mina no bunolo we've shared ukuthi what are these obstacles as a dingy bridge.
Eh na le muruti re tlalositse gore ke itse dira gore re
ska ra fitla. And so long koskazwa se Samaria.
Ja ka mosadi wa ko Samaria.
Beno Jesu. They belong to two different ethnic groups. They belong to two different religions. And they worship at locations angafani.
Ba worship mo plekeng tse sa tshwaneng.
Lengosikazi uthi kule lichibile ka Jakobe, salshelo baba.
Musari wa Samaria
uthi wena Jesu ni worship le entabeni.
Are wena Jesu wena uya kutabeni kwa.
Yabona even the churches we belong to. They become an obstacle enzo kuti singe va.
Ke reke e o itsenang e nna yona seo o sa khoneng go se clear.
Even the churches we belong to.
Le kereketse o ri dilula mo go tsone.
Se ba di challenge go thi mina soze ndi vane nomuntu aka shembe.
Di ruta gore re ka sekara tsa maisana le ba bangwe.
Kota khona futhe nyi into le nkosikaze nayo.
Gona le sesong gape se mosamaria mo samaria nan le sone.
Une stigma. So go thuna madoda o 5.
Ona le silo so se sireleng gore ona le banna ba le batlhano.
Futhi na le a hlalana ya ke yone yakhe.
Just
before you celebrate. Just before you celebrate. I tell you, God
did
Jesus take land of scars?
Mar Jesus
When Just before you make it to be about immoral only.
Before we dira ka so se sentso na
be. I patelene no cheat akuphela.
A itsa maisani
le. Patelene no kuthi wa le relationship o hlele kyona. It's not a relationship.
It's not a matter.
Ba lo nkulunkulu mkhonza ya ingo thixo philayo.
Are me wena mudimo mo yetsang ha so
philayo. And so le mosikase iphethele so stigma.
Ki ha o musadi wa mudimo a tshwereng ka
bomana. And as a result le so stigma.
Me hantsa a tshwere stigma se.
Amantombazana wafuna kuyo khamanzi kanye nayo.
Barwetsana ba bang ga ba batle go tsama le ene ba go gametse.
That is why I choose go khamanzi ngo 12 feminine se kuphumelang.
That is why atsama ya ka ura ya sethobolo. Abantu abazalwe enqutu,
abantu abaphuma enqutu ka nongoma bayazi ukuthi amanzi akhiwe kuseni hayi ngo 12.
Ba bang ba batswang go gae ko morago go ba itse gore metsi wa nuke
o nwenda wena ifunwe nda wena iwakhe kuseni namanya amantu amazalwe. Ihamba yodwa.
Mare ne ha ka re ha ba tli ko motseng wa nna go gone o tsama ali esi ka ura ya sethobolo.
Here is the question.
Potsokiyo
manga kama obstacles esiwabekela enza ukuthi abantu bangazenza izinto kanye nathi bazenze sesiqedile thina
kitse kaetse di resistance dirang gore batho ba ska tlhola ba dira dilo le rona
manga kama tseswabeka phambi kwabantu
ke amakae matlapa a hore aba mopile ga batho
enza ukuthi masifika ngo December makhaya bathi bayahamba bona
ere ha re fitla go gae ka December batho bone ebe batsamaya
Manga kama teswabeka phambi ko skoni ko squeeza bethu.
Ke amakai matlapa a re ba ya mo disquizeng tsa rona.
Enza o squeeza baze ba thena ka hambi ngani ke yo shata.
Ba ira go disquiza di botse gore o nyalwa lengwe.
Ba sibeke itse lenzu kuthi squeeza nga kwazi go hlala ngokukhuleke ekhaya.
Ke matlapa a re ba ileng gore squeeza ska nna ka phuthulogo ko
gae. Mas phumala namhlanje.
Ha re tswa mo gompieno.
Go and build the bridge.
Tsama o go aga molao.
Masphumala.
Ha re tswa mo.
Go and build the bridge.
Tsama o go aga kamano eo.
And so u Jesu ya ilalela le ntombazana.
Ha Jesu a retsa moretsa nayo.
Uthathe skathu ya ilalela le ntombazana.
O mfana ko a moretse.
Mina ngi umzulu. Kota kufuna kale ngilalela mama Dorcas bekhuluma ngeSetswana.
Tsantsa retse mme Dorcas ha bua ka Setswana.
I don't even understand their language.
La sa tlhaloganyo lole.
Still I have to listen.
Maro tshwanetse a mofetse.
Jesus does that.
Le Jesu o dirilefela jalo.
He listens.
Mabaka.
We don't always have to provide the answers.
A go ka metla gore o fe dikarabo.
But just build a bridge.
Mara a ga kamano eo.
O thathu muntu mse suka kwena.
Ire ha motho a tswa go wena.
At least sengthethile ngayo.
A utlo gore o imologesegile.
And so Jesus listens to her real story.
Morena Jesu o retsa story sa mosadio.
Jesus opens a space for a dialogue.
Morena Jesu o mofatiwe ya gore batle ba buisane.
Na ziki zinto masifuna ukwakha ma bridge.
Kitse o dilo tse di tlhokagalang ha re batla go aga kamano tseo.
Manga bo muntu ethetha nawe.
Ire ha motho a bua lwena.
Stop the noise engaphakathi kwena.
Timatso hletse di mogareng ga gago.
Kukhona umsindo okwena ngaphakathi unomsindo njengaye.
Bona le modumo o mogareng ga gago.
Me khuluma umuntu try to stop the noise.
Ere ha motho a bua le ka go di matsa modumo o.
Respect.
Tlotlo.
Khumbula ukuthi noma ngamncane kangakanani.
O khopole gore la ka nna monyane go le kakang.
Khona into engayifunda lapha ku maphiwe.
Iteng e o ka iretsang wa ithuta mo go simphiwe.
Khona into engayifunda lapha ku maphiwe.
Iteng e o ka ithuta mo go simphiwe.
Khona into engayifunda lapha ku masingita.
Teng e o ka yutlwa
mo itse ka funda la pasedi ku kwansa ka yena mushumayela ka yena mama but there is something I can learn from kwasi
ire hare are ra o gona le so ka ithutang sone
let go of your need to always be right
togella tlhoko ya gago gore ka metla o bo o nepile
nga hlali mfuna kuba right ngazo zonke isikhathe
skabata ho pa tlhogolo naka kana kutsohle.
And the last one.
Ya bofelo.
Speak authentically. Find your own authority without needing to dominate.
Bari o bue ka bonnete me o sa tlhoke gore o kokomale.
We ask ukuthi njengomfundisi.
Ya ka muruti.
Akululu ukuhlela phansi ngilalela umama uheze mshumayele shumayele.
Muruti ara ga go botloka gore a o adule fatshe a retse mamhera.
Njengomfundisi. Akululu ukulalela unomphelo ongayanga esikoleni shumayele.
A retse sis nomphelo o sa yang skolo sa
bure. Because shumayele unomphelo.
Ka gore ha go rera sis nomphelo.
Nomphelo e kufanele athi bataka shong.
Muruti o batla go bankanya nna ntsa tswa tshwaya le halele hale.
So in order to build the bridges.
Empa go le ka go aga dikamano tseo.
Ya kwazi ukuthi kade wa fike sontweni but you don't want to dominate over people abasanda kufika.
Wa itse gore a fitlhe mo kereke mme a ska batla gore a utlwe ja.
Ya kwazi ukuthi kade wa fike emshadweni kodwa kwa makota abancane don't always want to dominate.
Er ha fitlha ko lenyalong inene o nyatswe mara ska batla gore inene a re tswa.
Building the bridges.
Ithute go aga dikamano tseo.
Building the bridges. Mandivale ngokuthi
re kwale ka gore
kula ma steps are four.
Mo di khatong tseo tsenne.
To listen.
Go retsa.
To respect, to suspend, to
tlotla, go tlogela.
Yo yo na yipi elula ku wena kuyenza.
Giving e botlhofo go wena.
Which of these comes easier for you?
Mo go tsenne tse dikwetseng fao ke efeng e tlang bofefo mo go wena.
Let's talk for a minute.
A re buisane ganyenyane.
Which one do you find easy to do?
Ke efeng e tlang bofefo mo go wena.
O hlonipha,
o retsa,
o kuzilibala wena ungafuna
ukuthogella.
No nokuthi njalo ungafuna ukuba right. Kokuphi okulula kuwena?
Ke efeng e easy mo go wena.
So these are not just the questions for us to discuss. Kodwa ukuthuma ngabe sizokwakha ama bridges.
Mara ha re batla go aga dikamano tseo.
Ngiyadinga ukuthi ngifunde kumlalela omunye umuntu ngaphandle kokumjaja.
Kwa tshokagala gore ke utlusise motho omunye ke sa mojaja.
Ngiyadinga ngazi ukuthi noma nga ncane kanjani but khona into engayifunda kuye.
Le go itse gore le gale monnye go mgona le seng ka se ithuta.
Ngiyadinga ukuthi angihlale ngi right njalo.
Le go itse gore ga ke ka metla ga ke
buile. Ngiyadinga magosa athi kumina mfundisi awukho right laphaya.
Re ha magosa a bontsha muruti.
Ngiyadinga abakhokheli bathi mfundisi awukho right.
Go nne le batho ba ba mo libisang ka metla.
Isidingo sokuthi kufuna ngidominate njalo.
Seemo seo sa gore enene enneng komangkana ka metla.
So these are the things that funa sizifunda ukuze sikwazi ukwakha ama bridge.
Ke dilo tseo re tshwantseng di ithuse tsone gore raage dikamano tseo.